Kofɛ Colonel Maliki Jao ale ye jɔn ye? Colonel Sadio Camara ale ye jɔn ye? Kofɛ Colonel Ismaël Wagé ale ye jɔn ye?
Thank you.